having done your part, I'm a cow. Jomai yangu bodi na sol se sina budi ya kujiki mutaya hidi mizani tangu jadi na hati tulihifadhi back steady ndani fani na jua hizi ground bossika zamani meza tulimet na meda se elimination na critics gile revolution ni feza out of ya bona pression hip hop hip hop sina wasi wasi hizi mizani jokanda kwa hakis ndo shapa kauko na
usistajabu ya musa na ujaona ya wahuni wasiogopa moto utadhani mwili zao ni kuni lafza matemu nika nyumba salani Lord, usipolipia vitu zao, watazifunga na palo Bati ya mwenzio, usilalie mlango wazi Funda mlango kaa ndani, fikiria vile utapata kazi God have mercy, kwa sili try kuwa na heavy Lord, ulinipa na pasi
Kutiamu lia faida, kutiamu kafaina Kutinyima ni mashida, kuna familia zimeshinda njaa Kafaina chimpa vijana, neiba na singisi hatuna tatiza mtaa Mawazo kichaa, mwani siku zote ni kama laana Kutinga siku na kiganja kama kawa Kalos mekosekana, inshallah zitapatikana Biashara raskivana, ya minuela santa kwa kipawa
Boy pore, boy sore Mindyo kufanya unarudi mpaka college Kudhani utamasa style yangu kayote Na bado ukirudi na kupaka matope Face yako boy, nikaya kobe Nikianza kupana kupanwe kuote Na ban your house plus push ka Moses Alafu jeep black na kuwacha ukiunda cottage Pole jo, pore, hata sio pole Ulikosea jo, kumes na hii gangsta clicks
Sabana jaribu mfuzi nini Kini ajabu nazofanya mimi
Wana piga filimbi, wana eka makundi Shujaa ntambiliki, yeah Anaribu maksudi Sema ya kuhuthi ata wanaonijua wanalitenga kachuki So wow, hasira zao zisha Nipita yu ila msefa misimandi na gano na mteule Alieneka hai wakileta vifuwa na napita kima babu
Donu panga mambo na watu mepitia mambo Tufanye mambo, tutoe mambo imetugusa Badala kurusha ni ya mdomo mdani kabibusa Man in a talent, nisha wake up Only producers stay good, try kui fuck up To the growing minds, advice for consult Join in the blessing, go keep BK constant Kings, go K, Shaka, K, South, Clever, Kings, K, 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 Click, K, kwenye class
Hapo ndio charismatic, anakuanga na vuruga Mangumi mnatupo, utakona gonga gavuta Utakona jubiza we mwenyewe Kuzinkasa hao kitu nilchupuza mi mwenyewe I say, na wangu shia za kize Wachana Kenyatta, mi ndio mze Na kurudisha kitambo hii ni game ya bano jikide na sense kushinda DJ na kuachana mwanya kaya pinye yeah yeah
papa na nyangumi hawataki kuona meli ya washefa babi papa na nyangumi hawataki kuona meli ya karisbari papa na nyangumi hawataki kuona meli ya masera bari papa na nyangumi hawataki kuona meli ya profanta bari
Bad pole sana
Sana yani Yani tabidi umetusamehea yani Yes So it's here Metoka free like media Yes najua tena Chick there Red master Chick Kukusima yani Karis